double six.
Fine girl, I need one kiss when you wake up. You're my fine girl, you're always on my mind, girl. You're so nice, girl. Is that beauty even with the makeup? You're my gifty. Thanks to ya for the blessing. Ukiona na nenepa, nina bimba, niaka kamutu. Ukiona sionekani, nimefichwa na kaka mtu. Akajengea sanamu.
Changanya labda dawa mekoroga mana yamenoga penzi flani la kukoroga na manyama nyama mkiona na nenepa nina vimba ni hakaka mtu.